Okay. Le fole di tsetsenya le jo khasa ka bubi bo tlhogo putso le bone ba thulela butsi weekly weekly jala groupi ka se bua ka tsipa bo tjo khama ka mosi u tsiba shuta bona tlapa la wa ti butsi sisi sisi sabe la bubi ka kwala mo wena page we tsatsa ka bullshit thick tishes like maka a move biki biki sasa futi wona te beshe wo stata fare paka au retsere all time slip on a buck baruti tipsy tipsy buck below juice ease you scotch a fella nyala booty but he man if I'm kind of waffa kala usi skimmy skimmy okay le khaufi epina ya dizzy dick for shoes le puta la rebella yes it's a la ratita west yuck and nest not a robada the tira katata the tala mela I suggest for bona leja joy boss le puta la rebella yes it's a la ratita the west yuck and nest not a robada the tira katata the tala mela I suggest for bona leja joy boss to reda Pikinyana ya bilinyana go itsilifatsa tsatsi la selemo le kao ilibatsa sisi bala bana ba bantsi ba jesa matlhodiyana di sa kopaneng ka moreng dithaba fa ke di bala ga ke kgetholole ke phutha batswana hela ke phutha ditšhaba bona ke ruga dikgala tsotlhe chi hubalala chi hukalala oska botsa phudulala fa pula dipara monate ke iketsetsa jeje ke ipesetsa sando ke na le koloi ke iteletsa mosadi kgotlho potikologo boeletsa monate ke iketsetsa jeje ke ipesetsa sando ke na le koloi ke iteletsa mosadi kgotlho potikologo boeletsa lephutha la rebela yes sesa la ratela west yuck and nest not a robada re dira ka thata re thala mela I suggest for bona re ja joy boss lephutha la rebela yes sesa la ratela west yuck and nest not a robada re dira ka thata re thala mela I suggest for bona re ja joy boss lephutha Kekwala, kimolo ke pisa ke le khala, kimolo mo ke bua, sebenza ke ikutla, ke busigo ke ikutla. Ke mabela, ke matlo ke ipona, ke tletse tletse mali ke ikhona. Thamala kwana le poko ke ipoka ke kala hari se kaga ke le nyora. Ke speech sa ga Martin Luther King, I'm a dream. Tora a bread wing kwa la bank ke tlhogo. Matlhonga di tlhogo lo tsame ke mokhaba ke kgora jaaka le kgowa pele ga modimo ke Baragwana ke tletse bokoo. Lo ye pitikolo khanti momo we I'm hope I'm free I'm silent you could die doing this that in the Guinness Book of Records at home don't try this work hard play hard we work smart and die hard you put a lot of grill and yes it's a lot of shit out west yuck the nest not a robot at the tira katata the tala mela I suggest for bona leja joy boss put a lot of grill and yes it's a lot of shit out west yuck the nest not a robot at the tira katata the tala mela